Sweetie, cutie, hold me when you need me, need me. Kiss me when you feel me, touch me when you need it, massage me when I mean it. They know you mean it. Bola. Wanajaribu kunitenga nawe. Nisakupenda kwa dhati ya moyo. Ya moyo. Nisha apa sikwachi. Basi tuende pole pole. Si mwendo wa kasikasi. Si mwendo kama warisasi. Hey. Namna zao mbofu zinanipa uchovu, potovu. Chaguo la moyo wangu, siri wangu. Uniteke nyembavu, nikufanye mkavu. Nikizama chumbani kwangu, usiwasikize. Wache walonge, sisi tusonge. Nina feel iko high, tena juu kama tai. Sijisifu na jidai, toto mzuri kuona mi. Back 1960s, in the back 1990s, there was a crisis. Hey, my papa did this, and went in Paris, made me fantastic. Hey, sweetie, cutie, hold me when you need me. Kiss me when you feel me. Touch me when you need it. Massage me when I mean it. They know you mean it. Wala. Ubo lako la chupa, size X yo moja. Napenda za kohoja, tuaniza nituwa. Nitapenda nitapuna, msimu wambu wa masika. Tusikwenda pole pole, kidasho kisitoke. Uwanja tutawale, 12 paka kute. Majogo ya weke, pilipili chachawize. Finyo nileweshe, maji niogeshe. Milima tuipande, kisimani uilame. Maji uyachote, chote, solid forever, uyachote.